kila mwingine nafasi, ushaiganda nafsi, hakuna wako kugasi. Hata ukila na dunia, mimi wako, oh. Sina mwingine kabisa, saidi yako, oh. Sina loho wapenzi, unalo nipe wewe la tosha. Kama mtoto kwa nyonyo, nikikona naridhika. Kweli umeushika moyo, sina hali, ah. Ukiongeza kidogo, mitabani, ma. Kweli umeushika moyo, sina hali, ah. Ukiongeza kidogo, mitabani, ah.
Najua wewe wangu wa kwangu, siku na mchana upo ndani ya mlima wangu. Majirani vitisho, choko choko zao naomba weka kando. Tugendane we paka kufa.
Amazing, you are so alleged. You call my fancy choice, I call my second wife. Cute so nice, love so gambling. Positive again, ne bila pay no gain. Please, see me hatch myself on the back. I cry, you are my honey. Sweet eyes, that's why you make me fight. Never kupenda, siwazi kutenda. Hatukini tu, si kwangu naona denda. Ulivyo umbika, na zote sifa. Mungu alokupa, wewe kanipa. Yule kamnyima, cheka na voteseka. Mino injehika, yule isha kujuta. Nishike mkono, twende popote nda kwenda. Weta kwa giza, wanimulika. Mwezi kwa nyota, lazima tofautisha. Mamu meni bamba, nami nimebambika. Lubu meni ganda, no, nimunika. Umenishika, nikashikika, me.
Aha, najua wewe wangu wa kwangu. Siku na mchana, upo ndani ya mlima wangu. Nakupenda we, wewe wangu, ah. Umbea majirani vitisho, choko choko zao naomba weka kando. Tugendane we, paka kufa.
Moyo swane no melishwa mwezio sina poyoyo.
We nakupenda sana.
Najua wewe wangu wa kwangu, siku na mchana upo ndani ya mlima wangu. Nakupenda wewe wangu, ah. Umbea majirani vitisho, choko choko zao naomba.